macalin meel walmar hayaan. bismillaahi iyadaa mahadsanta runtii taasi jarta dowka soomaaliya guud ahaan dabaara ka dhiidi gaar ahaan goboladan koonfur galbeed oo hadduu magiibtiya baydhow gobolkan baay una ku roogna dad badan ha ku barakay degmooyinka iyo gobolada runtii intii ahaytay baydhow koonfur galbeed may suu bidayha state koonfur galbeed may la suu biyay guddi abaari la suu biyay heer federaal iyo heer oo dowlad goboleedba haatana hoos madil handhaadha ilaa heer maamul goboli degna guddigaasi sidii la fadaaya iyo dookin shaqeey ilaahay mahadda way ka guulaysadii madi madaasi madi maamulkaasi guddiga abaaro laha magaaway dadka marxaaladii oo madaas ka jareen la fiiriya iyo guddiga oo madaas laha magaaway xaaladii oo madi la fiiriya too ilaahay is-og yahayti laakiin runtii eeda waliin qobadii baydhow hata geedka walaagii geerad marxaaladii geerad laha mari itan hata la rogoob la fiiriya dadka hata degen beeroe roobka qobadii dadkiis joo wali beero un baha un bahen walaay kale hoolo nafli hoolo gabeen hoolo joon daago hayaan runtii magaalada baydhow dadkii roogeen hataa oo hordhaan uleysii kala duwan oo yoo saaranaayeen uleysidii yoo haytii walaa ku shal furfurmi runtii kii hoolo qabeena hoolahan gada mwaayeen bilidka kooy kii beero qabeen oo ha ku abaarsadiina bilidka kooy kii ganacsiga hayn lan wal ku gadoo waay runtii marxaaladii toomadaasi la qiyaasi kormahayna laakiin hata marxaaladan geeke kii hoolo qabeen hoolage rajan weeladeen in daaqo hayaan taajisidahay kii beerlahayna beerogaya taabadahaya diba agnagadi wali hati hereen yoon ini la nago la fade dadkii beledka rogeen ganacsiga kastoo hoogaha yoon hanooladi iidan fayla tata geedkaasi
okay guddiyada shalgadisan heer gobol iyo heer maamulka koonfur galbeed soomaaliya markii arrimaha abaaraha la era galmudiinya ku jeesideen laakiinse haddana ee guddoomiye dad badan oo barakacyaasha wali in badan sheegalayna intii qaarsho samafalka ama gargaarka siwiin indeeri qaarna iyo gargaarka iid inka yaraa dhinaca reed unagdowku dadkaasi marka la sheegoon dadka qaar xoolosho iyo ku baabi-in qaab marka jarta waxyaabo maamulku iyo sabab gareeno dadkaasi lankanaadi
okay bismillaahi faylata rungu unata taargetkanka wiin oo unata nin saaran dadka oo u subaay oo ha barakaceen sidii deegaanadii ha ku barakaceen liinka naga fadiyo laakiin wali jarte saa dartii su-aalyatii weydiidii oo yah hayti se dadka qaar baahi sheegado hayaan weli dadka qaarna hoogaha ini gurmud iyadan helena sheegado hayaan adi yarti saha waay jarta madiada kaamamka ama meelo ada seeta dadka runtii maykiin sheegeena lan oo laabta ku kahi madii haan ada leta lera madaas marxaalada madaas yaal hoobis walaalka bees gareeya runtii dhergana meerhow may jartee dhibiida kaamamka madaas seeta hore wal helena hobaad erta maya walma helna yakerhayan laakiin maamulka baa adeeye adeymadii waa la hele allaali idii samafalka ku shaqeytay oo baydhow roogday haddii guddi abaareeta haddii id kale eta runtii taas adeymadii waa leta unata geeg walaa unata ku fikirayno may ese dadkunla ka nage deegaanadii liinka nage iyo taargetkan ay ma oji maayo lan kaam rooga oo abaartan hortiisa ku bati dhergana ma kerhow saasu
okay dhowaan hay-adaha world vision iyo hay-ado kaleed intersoc ay ku mid yihiin magaalada baydhabo siyaabo shal dibu magaalada baydhabo hankana nagadeen iyo ofadaa intii guryo ka dhisan dadkaasi ka bogtaaleen gobolka bakool iyo bay barakacyaashiis magaalada baydhabo ku nool marka gudoomi ku fikirteena dadkaas haddii guryo lan samay ini reed nagdowsho saameyn ku waldaas inii beerosho falada maadaama roobkii qubdeen
haa faylata saha waay su-aalasii may jarteeha dadka horta yoobadoo kuway nagadeenaha dadko barakacyaale dalka gudaj ee ku barakaceen iyo dadka qahootee kenya ku kooyeena dadka shaliyeyin runtii dadka qahootega kenya ku kooyay n r c iyo hay-adda un s e r hay-adda dabadejinta qahootega hadhoayeen baydhow madiyo hadegayeen hadhoayeen n r c na way suubiyaasayeena sidii hoos community yoon nagada fadeen dad yoon la qobsada fadeen guryaal an hela fadeen walaay dadka baydhow degan yoniyo an hela fadeen ye yoon ye uleyska saareen yago ti eta abaaroon adhiyeen hatana ma dhaafahayna dadkii maqnaayeena dalkii alxamdulilah rooba kooy ilaahayni ima sheenay beeroge wal ka baha doonana hoolagya hool nagadeeya ganaasiya ganaasi nagadeeya yoona kooya lena haddii oo kooyaanna NRC runtii qahootiga oo banaanku kooy oo ebe dadka qahootiga ah oo Kenya ku kooy walbadan guriyal badan aan dhisti haan dalka gudaha ee baraka keenayoon dhor guri oo jeengada ee lan dhisay jaran marka runtii taaseeniyana dadaalka guud ahaanba koonfur galbeed isla qayliyay maamulshe heer state iyo heer gobol degmada tii oo isla qayli maale sama falsho yahay tii tolin shal heri mahayn
okay dadka la nago oo fadaa inid reed inaad tan fadaasan ma usilu weydii qofka shaqsiyadiisa ama fikirkiisa ama inuu ogolaanshadiisa ka nagaasana mise amar dawladeed iyo qofkaasi ka nagaasan dadka la nago
way jartay runtii lama armood ba jarta dadka oo dowkanta kooyeen dadka dhan roogina kaaminki degnaayeen way kase walaahay ka saaydin way kase walaay meel usub la dijiyay dadkan dad usub ahaayeen leerin way kase dadku walan seeday runtii way la soo biyeeyeen ee dalkii beerogi aramen xoolagi hooli nagadan dalkii la siin nagay walare managadan hoberan kaam intiyo roogan baahan rang muweel koran bulshidii ka dhanagdaayeen ho ganaasi nagadaayeen ho wal kale nagadaayeen baydhoy degnaade laakiin ay dibi ku kaam ku guuree hobus er malga sabab oo usud beerogiiba magnagada usar laakiin wali jartay dadka usub iyo ba an teegan le hayn nagoy deegan kan hayn nagoy rajilana marka tan yahayti dadkii usubay oo kooy waa hayn ka maamulahan listigu iyo meeliyo degninka noolinba an taasey ba an seedana deegaanada la siin nagay weeraan lanki er ana may naga usar kaamka santii suruuga baahna meer kor ha taas ka dawla ka maamulahan kaamka si ma yaalo haddii dadkii qiish yahay la naga usuuna kaamka tuugsada ma dhiyaas
marka qofkaas oo kale haddii uu xoolagii iyo hantidii walaa usulahay haka baaba aan gudoomi marka usuu faramaday maray si marka kanagadu koro gobolka bakoor oo kale qofkaas kooy gaarra aan qabna xoolay walaa inaan haka baaba aan
runtii haddii way soo biyaanayaan qof islaame soomaali ee abaar ka dhiidi heeg ilaahay wal aan ka dhiyay oo abaar dalka oo ku dhiidi haayti una maamul ahaan may duurkan iyo dadka hoob way nagee leera hadba sidiyo shal hayeen kii oo hoolagii walan hereeno beerti in yaalay oo adduunyadii lay beeroyle la jeelifadaa usuuna qaabkii usu madaasay macquulay hadba madaas una teegno marxaladii una madaas una teegno yaka nagaana deegaanada in kanagaan laakiin una ka maamul ahaan wali odsadaane heedu samafalka ilaa dawladda state-kan koonfur galbeed una maamul ahaan wali odsadaane in dadku la naga waana madi la nagaw sidii madiyo ka kooyansi ku duung la kanagu rajeen
okay dhinigaas markuna hakan fara badan magaaladii oo mashquul yani dadkii ooyo baabuurti isku mashquulsiin bal arrimoogu say markii laa ku tabo dhiniga taraafikada shaqulkii ahaytay ka maamul ahaan jarte qorshooyin isin isin ka holan magaaladaasi sidii dadkii iyo baabuurta seelan shal qaada lahay
runtii iyadaa maasanta su-aaladii weydiiyey jarta taraafikada jarta laama oo booliisku kumada laan kumada uu talyaajo war rooga markastana marhalada oo gaadidku se teeganyi isuba markasta ku war biyahay saxafada aniga ka maamul ahaan wali un ogna in la haqiijay gaari galan kale lahaashidis deegan shay magaalada taraajada meel isku maraw magaalada leenku isku leey taraafikada inteeganta taaseeniyana sadii ee balaantii linka tala galay baan teegan laakiin unka maamul ahaan warata gaar ahaan haan ba dhaliil ee gaadiidkaas liin ama taraafika haan ma qobadaay tuun erana ma leh
marmarko maamulka degmada wali hasaaray ama taliska booliska hasaaray si wada jiran saarasana in la rooji bajaaj shaqada rooji maamulka marar badan hanaga tii abashooyin fara badan bajaajleyda dhalinyarada ha gudbiyeen arrimoogu siimeen kuwa
jarta bajaajleyta adayba aragday runtii bajaajleyta mararka qaar wali jaraase yeelo iyagoo xaaladda amniga la ku shaqeeyaw iyo kala sood iyo sii sood iyoba nay badadeen marka haddii xaaladda amniga la ku shaqeeya leera gaar ahaan bajaajda walaawo yar way jarteen socod iyo badan saas dartie haddii xaaladda amniga la ku shaqeeya leera walan roojiye hal sababood kalena wayn roojiye haddii bajaajo oo AEB lin shalbi AEB das may jarahan mararka qaar foodi suubiyaan foodaas oo suubiyaan darti ee yagol shalbiya oo halintiyo fool may kumada ahan langa AEB di ini geeku ee shaqays geekuna biya shaqays geeki ee la tabiin ini shaqayto lang iska diye guddigi markun saas darti ee foodi suubiyaan saas darti ee lin hakameelin rebe hakameelin gidi
okay marka gudahaan markii haskuduubna magaalada Baydhabo gudoomiyaha kuxiyankii amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Baydhabo ee taa waqtiga la roogo may ka tilmaamay lahayd magaalada Baydhabo iyo shacabka farintan daraasay oo
farintan andraa wali ahaa in abaartan Ilaahay waa banoobi in usnoobi tan lamaad lankasta oo deegaankii uu ku baraka ay sidii la ka jeeyay faday uu deegaankii ka nagada faday beero jeey hoolaj ay uu ka tacbada faday ka dadaala tan lamaad dad ka dalka rooga oo magaalada Baydhabo isku leena markasta ba hormarka degmada hormarka oo guud ahaan ba umada islaamka Soomaaliyeed oo degmadan Baydhabo sidii ka shaqay fadan iniyo ka dadaalano galnyaas qabsadaano ayu noo wali lambani aadam ee ba ka nooli iyo ka noolaadaano intaasi inaga garab siyaan ayaa ku codsada lahayd.